نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينو او سلاكو جا باتسيكو لجا لمنه لما يتانيدوا كوتي أشورا يوم أشورا. Tumiki sallallahu alayhi wa sallam mwinu wake ada sala kuja tsiku la Ashura ndiku limbiki taso masuhaba ridwanullah alayhi majma'in kuti asale kuja pa tsiku limeneli kumbo lofuna kukwanilitsa sunna imeneyi Tingaive tebwino kudzela mu hadithi imene titalongosolei. Hadithi hii ikuchokela kwa Sayyidatuna Ruhai radhiyallahu anha. Iyetu akufotokoza kuti tinkasala kuja tsiku la Ashura. Kumanso tinkawalimbikitsa ana athu kusala. Tinkakonza matoi ochokela kuthonje kuti adzisoweretsa akalira ndi njala pamene akusala kudya ndipo akufuna chakudya tinkawapatsa matoiwa kuti akopeke nawo kufikira nthawi yofutulu itakwana komano tufunika tidziwe kuti kodi mbili ya tsiku limeneli kusala kumeneku kwa tsiku la Ashura mbili yake ndiyotani pambuyo pa msamuko umene umachedwa kuti hijra msamuko uja ochokela ku Makka mukarrama kukafika ku Madina munawara mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankasala kuja pa tsiku la Ashura munzinda wolemekezeka wa Makka Mukarrama. Atasamukila ku Madina, Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adawapeza Ayuda akusala kuja nso pa tsiku limeneli la Ashura. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adawafunsa kuti ndichifuwa chiyani akusala kuja pa tsiku limeneli iwo tu adayankha nanena kuti ili tu ndi tsiku limene Allahu tabaraka wa taala adapulumutsa Nabi Musa alayhi salam komanso anthu aja fuko lija la Bani Israel ndipo adawapulumutsa anthu amenewa kwa Farao kumaso kumazunzo amene Farao anka wa shitira anthu amenewa kumaso tu Allahu tabaraka wa taala adamuononga Farao ndi anthu ake pa tsiku lomweli tsiku la Ashura hadithi ina yomwe ikunenedwa ndi Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma iye yutu akufotokoza kuti Mtumiki sallallahu alayhi wasallam atasamukila ku Madina Munawara adawapeza Ayuda akusala kuja tsiku la Ashura atawafunsa kuti ndichifuwa chiyani akusala kuja tsiku limeneli iwo adayankha kuti ili ndi tsiku lopambana kwambiri ndi tsiku lomwe Allahu tabaraka wa taala adawapulumutsa Bani Israel kwa Farao ndi anthu ake kumazunzo omwe ankakumana nawo oponderezedwa komanso ankasala kudzera kapena kuti kumuthokoza kumuyamika Allahu tabaraka wa taala pa kuwaombola pa kuwachotsa kuzifinjo zomwe adali nazo zifinjo zomwe ankadutsamo Nabi Musa alayhi salam ankasala kuja tsiku limeneli Mtumiki sallallahu alayhi wasallam hadawa ya nkandu aja ayuda nani na gudi ife ndamene tukuyenera kumutsatira Musa alayhi salam kusiana ndi nuyo kenaka tumi sallallahu alayhi wasallam ankasala kuja tsiku likafika ndipo adawa limbikitsa opunzira ake masahaba radhiyallahu anhum kuti azisalanso kuja pa tsiku limeneli tsiku la Ashura. Poyamba kusala kuja mwezi wa Ramadan kusadakale lamulo kusala kuja tsiku la Ashura kudali kokakamizidwa komano kenaka ndipamene lamulo losala kuja mwezi uja wolemekezeka mwezi wa Ramadan lidapelekedwa ndipo kusala kuja tsiku la Ashura kudasanduka kukhala sunna. Hadithina yoshokela kwa sayyiduna sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha maiwa akufotokoza kunena kuti chisilamu chisadafike ma Quraysh ankasala kuja pa tsiku la Ashura. Nabi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Yesu ankasala nawo atasamungila ku Madina Munawwara. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adapitilizabe kusala kuja ndipo adawauzanso opunzira ake kuti azisala kuja nawonso popeza lidali lamulo komano pambuyo poti kudalamulidwa kusala mwezi wa Ramadan kusalano kwa tsiku limeneli la Ashura kudasanduka kukhala sunna. Kusala kuja tsiku la Ashura kudakhalabe chizolowezi cha mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuphatikizanso masahaba radhiyallahu anhum mpaka pomwe mtumiki sallallahu alayhi wasallam adasiyana nalo dziko lino dziko lapansi lino komano mtumiki sallallahu alayhi wasallam asada mwalile mtumiki sallallahu alayhi wasallam adawalamula opunzira ake kuti atsutsane ndi Ayuda poonjezerako tsiku limodzi pa tsiku limeneli la Ashura zomwe zikutanthauza kuti azisala masiku awili. Hadith sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akufotokoza kunena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adat salani kuja pa tsiku la Ashura ndikutsutsana ndi Ayuda pomanga tsiku limodzi la pambuyo pake kapena ndi la mawa lake lomwe ndi pa 9 ndi pa 10 kapena pa 10 ndi pa 11.